ya ndima senorita ubuhle bakho cha kazokwela ngimi fusixi we mama mia ndima mama sita kivuke kusini ngicabanga nawe ngikone maphe ha o maria ndima senorita ubuhle bakho cha kazokwela ngimi fusixi ayo mama mia ndima mama sita kivuke kusini ngicabanga nawe.
Yeah.
ubuhle bakho chakazobela ngikuzisise ayolama mina mama masita kivuke tsini kabona tsini baba
usafanise kanda
jalo mengibona
wangifunda la mnyanya damba yegela wangifunda la mnyanya noma indamba
We'll be right back.